Ulumani sasa. Ulumani sasa. Ulumani sasa. Ulumani sasa. Ulumani sasa. Ulumani sasa.
Gauni masa boy,
aza boy.
Hana bari ni lili boy. Kila vita kapita kapeta mchanga kaputa na sewa boy. Wengine nimewacha hoy, nimewacha baliba boy. Wamesusa tajuta kunuka puruta wakuja na panga boy. Wanaringa na babanda, piga chini na kakanda. Picha picha hapana kuleta na tanga pepeta wamesanda. Wadunya mtajuta, mtasukuma ukuta. Kunya ndita kandanda meleka kitanda mkeka kutakucha.
Nyuma na tikiti kwachu 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 natoa salimbichi wenge tange tange ta chocholoni sipiti pandu 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 kidogo siliziki silimisha
Elizabeth
silimisha
bazelemisha
silimisha
bazelemisha bazelemisha
silimisha
bazelemisha
silimisha
bazelemisha
silimisha
bazelemisha
oh twende.
Agaida,
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 Azonto,
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 Cheza Shaku Shaku,
Shaku Shaku,
Cheza Agaida,
Agaida,
Agaida, Nunca Bada, Azonto,
Azonto,
Wait,
Wait, Mazabo,
Wait,
Ala Inabo,
Aibo,
Ayo,
Wait,
Ala Mazabo,
Wait,
Tunana Kuzabo,
Wait,
Mazabo.
Nana Kuzabo.
That hit sound.